Yo, un famoso muchacho que gasta en batir historias.
Navuye mu kabati timba idorari yo ndoro mpitanya klabu kuko nabonaga ari ninjoro nigeramo mpita mubita nandi umwari mwiza umwubona merita kwitwa nyaminga mubwiza kungazi ko mundi muzika nzi kubwiriza nganiriza byiza ashaka kurugwiro turugwiza ati numvise ingoma yitwa turi muri pare numva kubyina nk'ibyo bikomeye nk'urutare ntihave mwana ukeye witubeke izuba riva hatudatuma nsarisha nguseka ngateza riva igihe cyose ufite ikici cyakaho ku meza uhaze usharamye wumva ufite akanyamuneza ntacyakubuza by'ukuri kubyina ngo utese maze nawe ako kanya hita mbaza ati gutese nibanza wumve muri wowe kuri suple ahasigaye ushaka uwo mwakorana couple ntiyaretse ndangiza n'ibyo namubwiraga yahise yihutira kundirimbira muriraga ntabyo kuzuyaza cyangwa kuzubaza ati Sheri, nakubyinira mpaka uteseke Sheri, nakubyinira imbyino nzimuseke Sheri, nakubyinira nka Erika Senderi Ndabyina mpaka ushyuhe wambara isengeri Ndazungazunga nzunguza nk'umuhengeri Rubishaka ndetse nge nahamirize nk'ingeri Ngombi nzave Kigali ngeri Ruhengeri Uyikinye muri club bakomye rutenderi Sheri, numvise ambwiye cyo mpita numva ndamukunze Ko kandi nta n'impamvu yo kuguma nikunze Gufata ukuboko maze tujya aho byagenewe Dutangira kubyina kuko byari byakenewe Tubyina nta jinya ryo gutuma ducura ingoni Nta gisoni tudatinya bari kudutera imboni Tukijugunya ibicubo cy'abakubiswa inkoni Twamanuka ku butaka tukavuza inoni Vuzinoni Abaguteri ingoni Aho gucuri ingoni Bagibicu nk'inyoni Maze bavuzinoni Umwana yabonye biryo cyatangira gutwarwa Amasoni yose yagira gugahita shwarwa Abamuryerya byina n'umwete nk'uri ku kazi Anandirimbira mu kajwi nk'akabamikazi Sheri nakubyinira mpaka uteseke Sheri nakubyinira imbyino nzimuseke Sheri nakubyinira nka Erika Senderi Ndabyina mpaka ushyuhe wambara isenge Ndazungazunga nzunguza nk'umuhengeri Rubishaka ndetse nge nahamirize nk'ingeri Ngombi nzave Kigali ngeri Ruhengeri Uyikinye muri club bakomye rutenderi Sheri Ibyo yambwiye byose yabishyize mu ngiro Yarambyinishije mpaka mbura ubuhungiro Mpita mbona ko uwo mwana ari uw'igikundiro Ngo ndetse uwamukunda yaba afite ishingiro Gusa ndatekereje kugira ngo mbimubaze Nibishoboka n'igisubiza cy'intambaze Niyo ngo zambiretse mwatse gusa ntambaze Ushaka kumenya ibyabaye nyuma ntambaze Kuko kuva icyo gihe sindamupigira simu Gusisura y'intera buri gihe nk'umuzimu Andimbera mpimbira, ndirimbira nsimbira Sirimbira bigatuma niringira ko nzongera nkamugira Ambyinisha, anyinisha, anambugisha Ati Nakubyinira mpaka uteseke Sheri Nakubyinira imbyino nzimuseke Sheri Nakubyinira nka Erika Senderi Ndabyina mpaka ushyuhe wambara isengeri Ndazungazunga nzunguza nk'umuhengeri Rubishaka ndetse nge nahamirize nk'ingeri Ngombi nzave Kigali ngeri Ruhengeri Uyikinye muri club bakomye rutenderi Sheri Ndabyo gisaga igituza kenda gucisutiye Ubonye agaca yumva yamugira inshuti ye Ndabyo gusaga iby'inyuma kenda gucijipoye Izi ni bebo kumva wazibwira ngo zipowe Sheri Nakubyinira mpaka uteseke Sheri Nakubyinira imbyino nzimuseke Sheri Nakubyinira nka Erika Senderi UTP Right on, man.